Omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni kyaddaaki akakasizza nti ddala kituufu waliwo ensobi eyakolebwa mu lukalala lwa minisita lwe yafulumya gye buvuddeko mu nteekateeka z'okulangirira baminisita mu kulaba nga bakyaweereza nabo emirimu mu kisanja kino eky'emyaka etaano 12/26/2023. Pulezidenti Museveni akakasizza mu baluwa efulumiziddwa mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero ng'alambika bulungi nti ekifo omukyala Justine Kasule Lumumba mwe yasooka kubanga bakyamusindika okubeera Nampala gavumenti mu palamenti y'eggwanga Uganda, ekifo kino eno gy'ali amusindiseemu kyali kikyamu tekyali kiki era ng'alina okubanga bakyabeera mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamuli n'okulungamya eggwanga. Kaakati enkyukakyuka entonotono z'akoze omukyala Justine Kasule Lumumba gwe yasooka okubanga bakyawa ekifo ekya Nampala gavumenti mu palamenti y'eggwanga Uganda amuzizza mu minisitule evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga, ate omukyala Dr. Jane Ruth Aceng Asiru era ng'ono gwe yasooka okulangirira nga ye minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga amuzizza mu kifo kya Nampala gavumenti mu palamenti y'eggwanga Uganda. Bino bikasiddwa mu butongole era era munna ne bategeeza nti mutongole bagenda kwongera okubanga tebaddu baweereza obulungi ng'embeera eno yaliko ekifo kino kyaliko ebibuuzo bingi oluvannyuma n'abamu ku bannayuganda okutegeeza nti omukyala Jane Ruth Aceng ekifo kino ekyamuweyo bakyenkana kumpi yalinga atayinza okukisobola bulungi era ng'enkyukakyuka zino ezaakoleddwa zimaze okubanga tezikakasibwa nti mu kiseera kino minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyamawulire n'okulungamya eggwanga ye mukyala Justine Kasule Lumumba ow'e Bugiri.